This is Bravo Boy Classic. And you love me and I love you too, baby. Once again. Aijalishi huku nyuma nisha mfanyia mangapi. Aijalishi huyu ndo wangu wa milele moyo nisimwachi. Naomba baba yabariki mahusiano yangu leo. Kwa kumpenda nimempandisha cheo. Huko nyuma nishafanya mengi mengi kibao. Vigeregere ndo vilie sana leo. Wenye usta zao wabaki makwao. Nikumbate tukomeshe roho mbaya zao. Oh, nakuombea Mola akupe na uzima, akulinde sana ukiumwa inshallah. Pango, oh, ili tutimize jambo leo. Kipenzi, funga macho, nikuoneshe kile ambacho utapenda. Baby, I know you feel me. I wanna marry you, will you marry me? Oh, oh, I wanna marry you. Oh, oh, will you marry me?
Akikumarry you jana na kesho, sherehe tu kila leo. Hata nikikudhi kwa chati, I'm sorry yangu naisema kwa dhati. Bari yetu nyekundu, tuogele wenyewe. Ya blue ya ulimwengu, tukae kama wewe.
Machozi yako ya furaha ni ya kingi kwa mikono yangu mpenzi. Ni yarusha kama manukato, tubaki tunukia harufu ya mapenzi. Siku nyingine tena, nijibu tena, no nijibu tena.
Will you marry me? I will remarry you. Of course, baby, I wanna marry you.
Hila, nakuombea Mola akulinde sana, akupenda uzima, nakupenda sana. Najiombea Mola anipenda uzima, anilinde sana.
Tumeza seti mipango, oh, ili tutimize jambo leo. Kipenzi, funga macho, nikuoneshe kile ambacho utapenda. Baby, I know you feel me. I wanna marry you, will you marry me? Oh, 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 yeah. I wanna marry you.
Marry you.
Mademo
na subiri, mama heri ya kiniacha. Mina subiri, bada heri ya nizalia mapacha. Penzi la kitajiri, zaidi ya mali za baresa. Iwala sio siri, nimempata bila pesa. Tangu tukua toto, penzi moto moto. Tumepita changamoto, baridi na joto. Tangu tuko ghetto, tunakula msoto. Paka leo yuko nyumbani, kazi tukulea watoto. Nampa sifa na sifa
zinamfikia.
Yani queen kala tifo,
leza mwita maliki.
Maduwa na piga vita kuna mzeni metulia. Barnaba piga gita mtu teke izasia.
Nisalia na mengi moyoni, ya nyuma siyawoni. We ndo furaya we, we kwangu kama peponi. Penzi lakwa ya wani mimi. Nakuombea Mola akulinde sana, akupenda uzima ukiumwa inshallah. Najiombea Mola anipenda uzima, akulinde sana, nakupenda sana.
Tumeza seti mipango, oh, ili tutimize jambo leo. Kipenzi, funga macho, nikuoneshe kile ambacho utapenda. Baby, I know you feel me. I wanna marry you, will you marry me? Oh, oh, I wanna marry you. Oh, oh, will you marry me?
Me, me. Gabirino class. Ima the boy.